I ask man can you steal your own. King Kenning Kabi Baba Bamba Bonda Babiza Matonga Washing Pepper Yapinde Yakonya Yapinde Yasomi Trio Tree Sipinde Yakok and Veleng Benfishano was get discussed Suzoto. Say Kalile Yatisulu Sebele foot is tell you 200 Banyaga Zise Batuk Fuga foot. But will you quantamuga test push it takes I do make shooting hip hop is tagging like I could drive a glint in Kabik shoot. It's cool and hip hop, Napi Piano Lakokot Uzulu says Kongwing up a Maparaya Kokob. Stulen just Lalazis or Maparaya Kongota Tela Bantus Bafumile Gandhi. Kasjavis komot Mbega nene nkabi ntibane nembila tut Ngivikela mbuso api sandla ngoni kup Kabi spongi ya spula yitali nkabi liakuna Ngpati spames ne kamera wapo zumbre pangyam shoot Vuma ni mbakwebe mbakwebe skwebo sentambo Haba funi trio tri yo mele mbaso ntintam Ngula la magot Hanfume nkipu mtati industry kwili zango Mafuni pifuza matam Epek village no jaybu nkabe kule zizu boom Fano kule kamenzin mangeni nkaba tule du Shai nsetu hambu du haslanga nangi Liklunga ngfune pepe nle metriki ngu front page ngu GQ. Okay, we rolling up, empty the hustler, roll it up. Hip hop is turning up, young hustler, keep it up. It's Tata, bend it up, as Ababe, mazishe lapo. Ngshi industry ngoli, let's skrr skrr, pick it up. Figure city shwing, kili pitla mapiano. Wongbuza kukabza, haya matlo za pilayo. Unganjeli nge para guli kluwe pategayo. Nilka ulenga nuga, nkezi zandlo kwa pilato. Yakalu DJ tira uti studio slash egile. Nzi mukusebenza ne para uti iltini linga pemi. Umkhubuse ekhaya usibheka kuthi utidekile usakhala ngokuncane yoduka igate ma ungabhekile futhi awunandaba nemali awuzwi menemene ngathi intombi elinde ukushelwa yikariya imile ne wena kuleveli yami not in a millionaires so ufila kanjani iparadiswa yimillionaire ikholi DJ Tira namanje akakhiphile silinde 200 angithi na 2 years umsizile siyacela ubaphinde ama-bookings ayafilisa nithi ngivusa iy'poko zami angithi zonke ziphuphile ushuni bazoshukuma ngishintsha iflow bazobhukuthi ubheka nenkabi ikhakha ilizofukuza izulu uzoduduma ngene inkaba azosukuma ngokuboshelwa i-drink and drive ususibiza umakhulu uzakwe wakufaka egemini wathi ungaduma wamjikela ingoma eyodwa itsikitsiki yathi ngaphupha wajikela sengizwela umalume imali e-afri yaphelela kunzima ukuwinisama uma i-artist liyibandela uyakhumbula sikwa-wise uthi uzama ukuxolisa wazwaguqa ngamadola bapha babekukhohlisa kwakumele kuphonsa impamo umakoti wakhe ngamhlonipha ngamagengsa ku-social media amahlangana niyaxolisa sekuseleka ngani para ngilifaka idindile mali ngibona liya freezer ngathi ngikhombe ngepistini uyakhala uDJ Tira uthi usayin isididi unetiscope oduse afro nzima nokufaka isingile ayi nawe yima wong bulala abafana bami bhili amanzi khuphukile ngiswenka complain umasipala ngishiye i-hip hop ingcolila ngithi sirapper namapara ayisekonakele bafana nazizi zigi inkabi dili kukhahlamba lapho emikini nganifit hayi mina ningichifti lo mlilo wena wongishisi soze simbanga uzulu noboyi uyazi uba nobeat nina ngathi niyakhohlwa 7 hours in one night ngabreak i-record ese-hip hop mani ngazi manje sibhushushuni inkabi ari yenza imali dlale kakhulu underground yasikho isidumbu esingangazi bafana nginisabi ngiwuzulu ngifela empini ngeke ningivume nisaphila nongivuma kwacima umshini inkabi ifela kubo ku-200 ngiphethe ipiki kugema soze safana noma singaba ku-major league stoki t niyakhohlisana nobhululu ukuthi ungcono ngidlula bani isilungu sikudakwa kakhulu ngidinga i-dictionary wena mawurepha ngoba ngu the only tumo thule tu yilona ongesenavolume stoki visi zakho mshoba ngayifuna abaningi wakubulala naku-roots impande zakho se-boxing ngithatha ama-OG okay ake ningena stikini yisitayela sakho angakhlula by any means uCasper wathi ngishaye abafazi kuboxing uyabaleka kushuthi naye umfazi uthi punch la mali naphawu manje ubalekelani ngisha ngephandle lo shedding state 6 ikucima ibani inkabi ime phambi kweni shaye isifuba take a shot ngeke ngibiza amagama omrepa going through a lot ibeef idliwe ihlaza sinasikhathi sokushisa amapota naye i-order yama-hit kuthi ndidelivery takes a lot ngakhipha u-150 yonke i-essay iyajabula shout out to Skanda God ngoba nesete yavuka ongomo yayona iphara lavelela ngithuka amahlangana liyabaleka ngithi namanje lisathuka MT uthi uzula kana hit dakomuthi omkhuhlane unebhabhalazi lelini ngathi awukazi uwinisama Phela ubande mpo wayigcine ambitious heat. Zathi ngine apartheid ngiki taste avocado. Angijiving efuba tosku rap ngophumlana. Entering at 325 ngiloku sidlalela umakhado. Wena idlozile yahlatshela wagcina ihit ngomanandi. Namanje ngihip hop kade ngaba yi-MC. Ngidrop ama 16 e-ranking ngibhalele etaxini. Ndiyakwendlala nenqika kunzima ukubamba i-KFC. Yini ikhadi liyadecline i-ATM i-MT. Ninani ngidlela umona futhi niyashesha nokukhohlwa. Bebethi niyashisa hawu niyashesha nokuphola. Niyashesha nokuqoma ukubhifu niyashesha nokunona. Ukuba ukuhlanya kuyabhatala ngabe nani senanoda. Bafana ngintshele kimi ngiphinde kabhambatha. Umfana mayeza ngobusa ukhishwe emnyango simbhambatha. Sengilunge kakhulu o-scriber bees bayatanasa. Bathi nisweeti ngigcwele inyongo yiki rap isaniphalaza. R.I.P. Supermega hi-rap ngisayiteta. Ungikhonzele ku-Ricky baba pro kanye no-Jepa. Ubatshele ngisarepa abanye basatrap. For four masihlalisane hip-hop iphethe umageza. Gabi ngcolisa istrada ekhoneni lasesiphaza. Siyabuya khip-hop no-Casper selaba yi-pasta. Hayi kona kuyaxaka gabi insimbi yayibamba. Ngena ngiphuma behind bar. Zigu hip hop, I'm Tabo Bastia.